na kuamini wewe utafanya, nina kuamini wewe utatenda, nina kuamini wewe utajibu na kutazama wewe tu, nina kuamini wewe utafanya, nina kuamini wewe utatenda, nina kuamini wewe utajibu na kutazama wewe, nina kuamini utafanya, Bwana utatenda, mimi nina wewe Bwana na kutazama wewe, nina kuamini wewe utafanya, Bwana nina utatenda.
Jesus. Do you want to do one more time, Paul? Do you want to do one more time?